ZWAP.com.
Na kuita muli ububuli, na kuita muli ububuli, na kuita muli ububuli lesa, we mpalume ya buli, we mwaume paba ume, uchi mfya pafya kosa nefya naka. Watile ubulwi tebwani lelo ukuchi mfya ekwandi we wamaka sondwile we wamaka sondwile we lesa wandi we wasuka nomulilo we wenda na mumwe chimba milonga we mwine oami ulu nesonge deisa sonduile watile ubulwi ite mwani lelo ukuchi.
ZWAP.com.